trendybeats.com.
Mama Samia, raisi wangu. Kuseni Mwinyi, raisi wangu. Amani, upendo, dongao yangu. Tanzania, nchi yangu. Mama Samia, raisi wangu. Kuseni Mwinyi, raisi wangu. Bara na viziwani we, mambo ni sawa. Shetani yalani we, nasije tugawa. Tumuenzi Nyerere, Abedi Amani Karume. Upige kelele, acha roho ziwaume. Naipenda Tanzania, oh, hasa hasa ya Samia, hey, hey. Naipenda Tanzania, oh, Tanzania ya Samia, oh, oh. Mungu tubariki baba. Amen, amen. Amen. Tanzania, nchi yangu. Mama Samia, raisi wangu. Huseni Mwinyi, raisi wangu. Amani, upendo, dongao yangu. Ni fura kuzaliwa Tanzania. Bara na viziwani we, mambo ni sawa. Shetani yalani we, asije tugawa. Tumuenzi Nyerere, Abedi Amani Karume. Upige kelele, acha roho ziwaume. Naipenda Tanzania, oh, hasa hasa ya Samia, hey, hey. Naipenda Tanzania, oh, ya Samia, oh, oh. Mungu tubariki baba.
More music on trendybeats.com.